www.zanzibarnavia.com.
Everybody know me, Zango Smoke CV, Triple S. Mickey Jane, Mickey Jane.
Huh? Queen B.
It's DJ Amazon.
The Super.
On it.
Huh? To make the alone.
These are ghetto vibes.
Hey, Sininga nami ni nakula na wapalento full set. Yanti kufika pano ine imwe penilili. Every day na popundi survive full full. Pati mukukula kwanga chinjo chechi nani baba. Ina pesa chiva na faine vose vagila ni sinisiva ni minyama oka pena ni umwai. Ina pela che mzina ati sandeso ni nyamu. Pati from 30 day ine nina sivi sito mumutima sinisevu chimangala chini nyongu. Pati mwonga vasanga vashimika mapine pali vagila ni vaho. Okiri stingi pisi vagila ni pati kuno kweni ili chemu fani kilo zivu.
Nikangala nuni la neo, nikangala nuni la neo, nikangala nuni la grani langune.
Amazon, what you want to?
Wenzi mulipo, wenzi mulipo, wenzi mulipo, wenzi mulipo, grani langune. Nikangala nuni la neo, nikangala nuni la neo, nikangala nuni la grani langune.
Sama question, imagine wapato kulipe mbuya nation. Kulipe watu shimi, okupanga paleven. Yese, okutosila kukagen. Kukuuza pa life, no kukunzi za ulem. Kukupasa data before wakala otem kem. Naine, ni makumba kuchimeme. Kata koli lalila pali pose lunyenye. Kulitikondi, ni makumba kukuwazanga. Wakankala na grani wa shimi kila pupanza. Wakamba pafasu wa shimi kaze banja. Imagine life wapatwa kulipe prani hani. Kata ka life funny, umvela musha shani. Ni makaliza, imani pisha, ni malila. Pati kwa nitanu, hey, ni masilila.
Mickey J, we Africa, babe.
Nikangala nuni la neo. Nikangala nuni la neo. Nikangala nuni la grani langune.
Mwazeliko sembe vintu viri simple. Zeni pano peni kamba sembe cheni kali single. Hey, akosi ni vambiri feni kangi wanasova. Venzo fani kila mweo. Hey, patipwezi mwazeliko chena pano peni kamba sembe voze viri te. Zeni te ya chama te zieni kala ningolira sembe mpwira chape kwano. Hey, But thank you very much for teaching my father how to stay with the people na zana tipo nziza. Every day ya makamba chisi vili changa muka, yes.
Nikangala nuni la neo. Nikangala nuni la neo. Nikangala nuni la grani langune.
Take a nickel, make us feel lucky.